Luka 8. Bang' kinde moko, Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto, kalando wach maber mar loch Nyasaye. Jopuonjre ne 12 bende ne jodhi kode, kaachiel gi mon moko mane osegolo nigi jochiende maricho, kendo chango tuochegi, kaka Maria, mane iluongo ni Magdala, mane osegolo ne jochiende 7. Gi Joana chi Chuza, mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang'eny. Mon go ne konyo Yesu kod jopuonjrene mana gi gigi giwegi. Ji nosiko kabiro ir Yesu kae mier duto. Kendo chieng' moro kane oganda maduong' osechokore, Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ng'at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo chuoyo, kodhi moko nolwar e wang' yo, mi ji nonyonogi, kendo winy nochamogi. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, kendo kane gisetwi, ne giwang' nikech lono ne ok ng'ich. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudho nodongo e igi mothung'ogi. Kodhi moko to nolwar e lowo maber, mi otwi, kendo odongo, bang'e moro ka moro nonyago kodhi 100 achiel.
Eka Yesu notieko kawacho ni,
"Ng'at manigi it mar winjo, to mondo winji."
Jopuonjre Yesu nopenje mondo onyisgi tiend ngerono. Mi nodwokogi niya,
"Un osemiu ng'eyo weche mopondo mag loch Nyasaye. Ji mamoko to ipuonjo mana e yor ngeche, kaka muma wacho ni, kata dagi ng'ichi manadi, to ok ginyal ng'eyo, bende kata dagi winji, to wach ok nyal donjo nigi."
Eka nowacho ni jopuonjrene niya,
"Tien ngero no ema, kodhi en wach Nyasaye. Omiyo kodhi mane olwar e wang' yo ochung' kar joma winjo wachno, to Satan biro, kendo gole oko e chunygi, mondo kik gibed gi yie, mi wargi. To kodhi mane olwar kama otimo lwanda, ochung' kar jogo mawinjo wachno, kendo yiego gi mor. To wachno ok mok e chunygi, to gibedo gi yie mana kuom ndalo matin kende, to ka temo biro, to gipodho. Kodhi mane olwar e kind kudho, to gin jogo mawinjo wachno, to parruok gi mwandu kod mor mar piny thung'ogi kendo ok ginyag gimoro maber. To kodhi mane olwar e lowo maber gin joma winjo wachno gi chuny makare kendo malong'o, kendo gimake matek nyaka chop ginyagi. Onge ng'at manyalo moko taya to ae umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda, to okete mana e rachungi taya mondo orieny ni joma donjo e ot. Onge gima opandi ma ok nong'ere, kendo onge gimoro moum ma ok nofwenyre ratiro. Emomiyo chikuru itu maber mondo uwinj gima iwachonu, ni mar ng'at man go ema nomedi, to ng'at maonge go noma kata mana mano matin moparo ni en go."
Min Yesu kod owetene nobiro ire, to ne ok ginyal chopo bute nikech ji ne ng'eny ahinya. Eka ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
"Meru kod oweteni ochung' oko, dwaro neni."
To Yesu nodwokogi ni,
"Joma winjo wach Nyasaye kendo rito e mama kendo e owetena."
Chieng' moro Yesu nodonjo e yie gi jopuonjrene, mowachonegi niya,
"Wang'aduru nam mondo wadhi loka cha."
Kuom mano ne gisiayo yie. To kane gikwang', nindo notero Yesu. Eka iti mang'ongo notugore e nam, mi pi nochako pong'o yie. Kendo koro ne gichiegni tho. Omiyo ne gisudo ir Yesu mi gichiewe, ka giwachone niya,
"Ruoth! Ruoth! Watho!"
Yesu noa malo, mokwero yamo gi apaka mager mi oling', kendo nam nokwe. Bang' mano nopenjo jopuonjre ni,
"Ere yie ma un go?"
To ne giluor, kendo ne giwuoro, mi gipenjore niya,
"Ma en ng'ama nadi, makwero kata mana yamo gi apaka, to winji awinja ni?"
Ne gikwang' mi gichopo e piny jo Gerasi man loka machielo mar Galili. To kane Yesu wuok oko e dho nam, noromo gi ng'at moro man gi jochiende. Ng'atno noyudo sedari e dala mano dakie, kendo kuom ndalo mang'eny nobedo kowuotho duk. Bende ne ok odak e ot, to nosiko mana kama iiko e jomotho. Kane oneno Yesu, ne oywak matek, mi opodho piny e nyime kokok niya,
Yesu, Wuod Nyasaye, aduong' moloyo, ilarang'o koda, asayi, kikisanda.
Ne owacho kamano nikech noyudo Yesu osekwero jachien marach mondo owuog oko kuome. Jachienno nosethage kuom kinde mang'eny, kendo kata obedo ni ji ne orite matek, kotwe lwetene gi tiendene kod nyororo, to ne ochoda choda, mi oringo dhi e thim ka jachien riembe. Yesu nopenje niya,
"Nyingi ng'a?"
To nodwoko ni,
"Nyinga en oganda."
Nodwoko kamano nikech jochiende mang'eny nosedonjo kuome. Eka jochiendego nohombo Yesu mondo kik oriembgi gidhi e bur matut maonge gikone. To noyudo ka kweth maduong' mar nguruwe kwayo e bath got machiegni gi kanyo. Jochiendego nohombo Yesu ni mondo oyienigi gidonj kuom nguruwego, mi noyienigi. Omiyo ne giwuok kuom ng'atno mi gidhi gidonjo kuom nguruwe. Eka nguruwego duto noringo matek karidore nyaka ei nam, mi pi onego gi pep. Kane jokwadhgi oneno gima otimore, ne giringo mi gidhi gilando wachno e gweng'no duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Ne gibiro ir Yesu mi ginwang'o ng'at mane jochiende owuok kuomeno kobet piny e tiend Yesu, korwakore kendo ka wiye koro ber. Mi giduto ne gidoko maluor. Joma ne oneno gima otimore ne onyiso ji kaka ng'at mane nigi jochiende ne osechango. Bang' mano, ji duto manodakie piny Jogerasi nokwayo Yesu mondo oa e pinygi nikech ne giluor ahinya. Kuom mano, Yesu nodonjo e yie mondo oa. To ng'at mane jochiende owuok kuomeno nohombe ni,
"Yie mondo wadhi kodi."
To Yesu nokwere kawachone ni,
"Dog dala mondo inyis ji gik madongo ma Nyasaye osetimoni."
Kuom mano, ng'atno noa modhi owuotho e gweng'no duto, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone. Kane Yesu odwogo loka machielo, ji mathoth norwake gi mor, nikech noyudo girite giduto. Eka ng'at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong' od lemo, nobiro kanyo. Nopodho piny e tiend Yesu, mi okwaye mondo odhi kode. Nikech nyari achiel kende ma jahigni 12 ne tuo ohewore. Kane Yesu oyudo dhiyo kuno, ji ne thung'e koni gi koni. To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechwer kuom higni 12. Kata obedo ni nosetieko mwandu ne duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe. Nosudo gi okang'e Yesu, momulo riak lawe, kendo gi kanyo norembe nochok. To Yesu nopenjo niya,
"En ng'a momula?"
To kane ji duto kwer, Petro nowachone ni,
"Ruoth, ok ine kaka jogo luori koni gi koni, kendo thung'i?"
To Yesu nowachone niya,
"Kata kamano, ang'eyo ni ng'ato osemula, nikech awinjo ka teko owuok kuoma."
Kane dhakono oneno ni osefwenye, nobiro kokirni, mi opodho piny e tiend Yesu. Eka ne onyise, mana e nyim ji duto kanyo, gima ne omiyo mule, kendo kaka ne ochango mana gi kanyono. Yesu nowachone niya,
"Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kwe."
Kane pod Yesu wuoyo, jaote moro nobiro koa e od jaduong' cha, mowacho niya,
"Nyari osetho, omiyo koro kik ichand japuonj."
Yesu nowinjo kamano, mowacho ni jaduong'no niya,
"Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Nyari biro kwo."
Kane ochopo e odno, ne ok oyie ni ng'ato mondo donj kode, mak mana Petro gi Johana kod Jakobo, kaachiel gi wuon nyathi kod min mare. Ji duto mane ni kuno ne yuago nyathino malit, komako wigi. To Yesu nowacho nigi niya,
"Weuru yuak, nikech nyathi ok otho, to onindo aninda."
To giduto ne ginyere anyera, nikech ne ging'eyo ni nyathi osetho. To Yesu nomako lwet nyathino, mi owachone matek niya,
"Nyako, a malo."
Chunye noduogo, mi oa malo mana gi kanyono. Eka Yesu nowacho nigi ni mondo gimiye chiemo cham. Jonyuolne nohum nono, to Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng'ato gima otimore.